me miss. Mwana gwe wakula bulungi, oyogera bulungi, otambula bulungi, ate weyisa bulungi. Kapiti fesi kako kankuba, kasimayiro ko mama kegomba. Nejo nakuloseko ngo tude mu kifuba kyange. Baby girl, waina bye neetaaga. Yegwe gwe ndabye aina bye neetaaga. Baby girl, waina bye neetaaga. Yegwe gwe ndabye aina bye neetaaga. Osaba baby jachibwa, bolicho ya gara ujachibuna. I promise to love you forever never, and I promise to never let you go. Njaga tubele babiri paka mbukate, wana muwala don't let me down. Njaga nambele best friend wo, oba kambele superman wo. Baby girl, why na bienetaka. Yegwe gwe ndabye aina bye neetaaga. Baby girl, waina bye neetaaga. Yegwe gwe ndabye aina bye neetaaga. Excuse me miss, mwana gwe wakula bulungi, oyogera bulungi, otambula bulungi, ate weyisa bulungi. Kapiti fesi kako kankuba, kasimayiro ko mama kegomba. Nejo nakuloseko ngo tude mu kifuba kyange. Baby girl, waina bye neetaaga. Yegwe gwe ndabye aina bye neetaaga. Baby girl, waina bye neetaaga. Yegwe gwe ndabye aina bye neetaaga.